Kapuza
Kaskazini
Unawaza sana
Fana kweli wana
Boy
Mina kuja uko, nataka damn flani mblefu Kisi ama mkamba sijale una mambo yetu Sunajua meni mpole meni ndugu yenu nasi ni 4K Hiyo siyo hurka yetu
Usije uku, vita twasababisha Walifunga milango si tukapita kwa dirisha Mapenzi twayasitisha, priority ni maisha Hakuna wakisi wezo, kumbwa na sisi
Ndiyo, nasikia meandamana Mengie bugeni vidu mkachoma Mkala wabo wanangu nyeli noma Manda mkitaka la kwenu mnafata nyendo kusema
Wetulia bana, we occupying 254 Na appreciate jirani you paying attention Twende no flow, frog throw na usi tense bronta Kushtua kukishili nchi yote iko ili
Mina kunya uko, siku siki unasema
Nini?
Siku siki mina kunya uko
Zizi wanafyatu wa risasi vilipuzi utati
Mina kunya uko
Usiki bana Daily body count inaongezeka sana
Mina kunya uko
Huelewi bana Gunsa hii wame camp all town sasa Attention attention we close for innovation The country needs attention it's a Gen Z revolution Emotions iko kwa test Oh jaja bless Mini ko homeless na nani yako jobless
Sisi tumechill kwetu mama ndo kusema Vitu vina panda vina shuka life sober Kwa peace tu kwa peace so sasa tangu nyuma Hila kwa uoga sasa kila inchi na
tusema Yo listen up, composer, thanks for the updates Economy yetu iko wavy and at stake We need a meka tilili independence marambili ya toko pesima tumbiri tumashikana
dadili Hey, basi poa wacha tu ni stay home Sache kuni call kunambia kama uko fine Simnajua tunashare kwa mwili na sauce Si tunategemea na karibuni home
Mina kunya uko, siku siki unasema
Nini?
Siku siki mina kunya uko Zizi wanafyatu wa risasi vilipuzi utati
Mina kunya uko
Usiki bana Daily body count inaongezeka sana
Mina kunya uko
Huelewi bana Gunsa hii wame camp all town sasa
Yoka pose 255 ya u Kaskazini 254 ya We done all You know what I'm saying? We done all